I'm the best, I'm the must, money can guess, horse and ghost, I'm the best, I'm the must, money can guess, horse and ghost,
niga fiirso wixii dhici inda ka fiirso kow yar adiga ka miirso goobta markaani maadana ka seexo liba xadkiisa ma seego dhuni laftiisa ma eego ragga libintiisa qeyro taajka haddaa hali saaro hora sida camali sameeye horteeda sustag nigani baaro qofkii naftiina cana kana waakil kala ileg niga wuxuushka andi leeyi keendayuuska salan saare ma maqasha duushta nin baqa anigana ma wuxuushto iga daqeelo maqata kiista korkaga bistoole galiya quushka rabkaga bees u yeel dhedhan u yeel haddaad garanaynin waanada yeel ha noqonin nacas meewalba yaal akin fusabana guriyaad magacaga sacdo waba joonka haddaad iswaashana qawa goonka ogo waxaan ka taliya townka ciyaalka xaafada dhaacoonka madaxada hoose adig kicisay baldos haydihin boos waa ku cunaa sida loos dad baa ku diliya toosh korkood ku diriy taash waxay rawo waa deeq qarsadan deeg iyo beeg
I'm the best, I'm the must, money can guess, horse and ghost, I'm the best, I'm the must, money can guess, horse and ghost.
dadkaygo anow aarugudin namlayahanana kala gagoonin shishayahanana wali milaawin liba ku saarin maniga ma noolin ay wanaga talada adi ma yeelin ay xumaani soo ma doonin raabkinaad sumcaadishin maniga niga kama yeelin raabka tiirkiis inaana ahay niga hailoobin dilan trap number one inaa galayna hailoobin hadalkanda hailoobin markaa lana hadoodin
I'm the best, I'm the must, money can guess, horse and ghost
God damn,
horse and ghost,
God damn.